Ready, sure. Bereza agatabo, bereza akakoti yako, bereza empaleyo. Byonna tekawo. Mukolo gw'abaana nina okutuuka. Mukolo gw'abaana faba ino kukera. Mukolo gw'abaana teguyinza kuzibwa. I don't want to miss this day. I don't want to miss the party. I don't want to miss everybody. Say, abana banyuma, omukolo gw'abaana gwanyuma. 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 Naraba yabasajja abagagga abalina ebibanja kalo mukolo gwaliko abalalo mukolo gwaliko abasimolo buli omu nga taddeko smilo mukolo gwaliko abalodi gwali munene gwali sobi buli mulodi gwali sobi mukolo gwali mwafunje ndaba mukolo gwaliko abasumba be ndaba mukolo gwaliko ne mufti mukolo gwaliko kukuba mubali paganja
abaana banyuma omukolo gw'abaana gwanyuma abaana banyuma omukolo gw'abaana gwanyuma
obukofira obukofira bwa ala amakanzu amakanzu ag'omulera buli omu yali taina waita buli omu nga feelinga guilty mwalimu okunywera musuwa mwalimu okunywera kutupa nalaba gumbugo ezali zakala mwalimu jaja yakwata kaminike jaja nansaba kasenteke jaja nangamba muleke nene kumukolo nze nyumirwe katikiriza oba namatikiriza bwekiriza byonyumya kiriza Samson yeyaja soba ngate nange naze nsoba mukolo gwata ukanala musajalira mukavera
abaana banyuma omukolo gw'abaana gwanyuma abaana banyuma omukolo gw'abaana gwanyuma abaana banyuma omukolo gw'abaana gwanyuma abaana banyuma omukolo gw'abaana gwanyuma
kwaliko kulya futali kwaliko kuba matali kwaliko kulya masali kwaliko kwe mukolo kwe kwali abalasi kwe mukolo kwe kwali omujasi kwe mukolo kwe nasanga jasi kolo kwe nalya omugole yali akagati ne munne namuwa akagati namugamba biti tulya akagati omukolo gwonna kwe beweka buli omu nga lyaweyesula
abaana banyuma